This is soldier Akrim and Rich, I'm Toto Hippo. Alongside 50 caliber original fine maneuver, we conquer. Pass!
Usijali kweli utapata, unajua wale watajiri wa ukweli hawatupendeze, wanataka wakulipe kidogo ile kesho waweze kurudi. Omalize kazi ya kwake, ningeomba soja usiende, rudi tufanye mo ile, yani kidogo kidogo ndio yako kweli utapata.
Wachi tukola tutufuna, betukola dene bakola nibafuna. Tukola tutufuna, betukola dene bakola nibafuna. Soja mbuza, kola tutufuna, betukola dene bakola nibafuna. Tukola tutufuna, betukola dene bakola nibafuna. Soja aka zengenda pivamu, aka wala yu zengenda pivamu. Mama wange mbona wagambe, soja aka yagenda pivamu. Tata wange chibito wagambe, soja aka yagenda pivamu. Prince David mbona wagambe, soja aka yagenda pivamu. Zengenda pivamu, aka wala yu zengenda pivamu. Daira zengenda pivamu, aka wala yu zengenda pivamu.
Neda, aka usiende kweli utarudi, tufanye mo oh, yani vile ukipata yako kidogo, yako itakusaidi kule, vile watoto watasoma, hata vile kwa duka kudai, kwa sababu vile wanajua kwamba vile unapata kidogo. Soja usiende, utarudi, tufanye kidogo kidogo.
We work hard as a kid's success.
Oh, Osiende kweli.